Jose de Boy Saïd de Manzaka Malion, Christian Ingani Aiva, Stéphanie Losamba Yakilumba ya Metiori, Lelo Pamba, Nathalie Babia, Patricia Lobamba, Papi Tolas, Fridolin Bokomo, Nadia Lopez, Mamile
Olimisa Caro,
Stéphie Louvelela,
Bino Baye Bolingwe Nyokola, Nachola Kipasi Inabino, Lelo Hekwe Singai,
Kennedy Kafuti,
Lelo Hebe Tingai Kaodebu,
Lomuka,
Onyokoli Sokeza, Kulutu Ya Jusans,
Bruno Matadi,
Ezala Ata Peritif, Na Playa Bolingo, Kasi Ezala Nayo Tingai,
Randy Jewi,
Yako apone ngai na souffrance ya libela.
Parlim voix
ata konane ya mort masanga mikepe bilei ezalaka
Amanda la duchesse
koboma amour et moko eza koboma planete mobima kola amour eza
Blandine
visa ya komplike
yo mama
epesa mili moto aposu papi meli roi
firme bamanika Nono Lomboto
Mwasi moko wa ebi saki ngai
Ekucho
Okolo baka pela ka ekolie ya emilio se pela ka
Patricia Baramoto Nalini Tolo
Kasye singola ye eluta kinenelo Mokolo mobala lula kafina ye mopi marubela ka ye
Jali Musomba
je teme mouvant Ezana maina miso Oyo selo ye Ezana valer kole kadiama Karo
Claudine Washington, Karine Lille, Babi Balobuna, Popol Mola, Nadine Tiala, Harry Wolf, Eric Lema, Verlaine Zala
Baloka nyana yonga deja Ikela kanda mboye zikale
Sara Lea
Mokolo bako ya neba kutambo Kado damu
Valene Kondi Tai Supreme
Pona koye ba eblise galede Eswa katango moke talabanze talimeti Bako kyo la kisa kenza lobya komi specialiste
Naoli Perle Rare Linda Kenzo
Kasi pona koyeba ke mote mananga E pona yo balue swatango boni Talaba vegle ba defina polingo yango
Deti Musengi Joyce Mutombo
Na feti ya magorodo Mwayaza makwanza yebele Ene mokambi Yango erere zalaka elengi Natango bozo salangwe longo batomi bale
Mina Yohan
Naza chelo atama papweso monanatu
Charlene Septième Baga Djoboke Divine
Minwe se kisi mosuni Minwe se kine mosuni Pominu ekolia mosuni lorete mpemba
Ikete Ndona
Anje koi omba na chakwa ziza basami Joli mayala e madoba mato
Patrick Muzamba
Nasa chelo atama papweso monanate oh
Kiki le grand pétrolier
Minwe se kisi mosuni, minwe se kine mosuni Pomino ekolia mosuni ninele sasu
Monsieur le maire de Braza, Yves Golden.
Na fetia magorodo, oyazana makwanza yebele, ene mokambi.
Mimi Dispi.
Yango erere zalaka elengi, natango bodo salangwe longo batu ibili.
Jérôme Moutingia, Mofra Bibende Bestino Bilele.
Naza chelo atama papweso monanatu. Tekela mwa mema kamili mona bubungi bungi Abele malipela
Tomi kebisa na satana tumila te
Sileka sala kongolo
Eske bako balanga yu
Gisla ilo ki lif bagu martial
Bango bako balanga yu
Mirei lo lekunda
Eske bako balanga
Edgar Gesso
Eske bako balanga
Kavale balu bale lanae Oli mayango eklipsole
Florian Myokono
Kavale balu bale lanae
Ya Flo
Oli mayango eklipsole
General Dabira Motema ya mama Christine Ezo Mambo Charlie Mbata Elo Deomo Junior Loboko Léo Mabouba
Baloka Nyana Yonga
Gabé Atem
Baloka Nyana Yonga Deja
Claudine Kinoa
Sikela Ngatambo Etikalie Mokolo Bako Yande Bako Tambo Kado Namu
Eloko nini batio na motema pole loko maboye ngaye Ne quitte jamais celui que tu aimes Ou celui qui te plaît mon amour Motema na ngaye zo reproche nga nano na sepelite Kiboko polo ya Denise Koti sangati na destination ya elengi Na yoka bien rite mokuba
Madobu la rema chati Si pa urasu
Baloka nyana yonga
Lolo Chimalanga
Baloka nyana yonga deja Tike langa ndambo etikale
Sara Chimalanga
Mokolo bako ya neba